godin shawadiya magala ijajjiti waldaba jolle kaimati fi policy tene diyo tanatti policy afuritti mamadai jolle khaima khisalle nama lama olitti mamadai kam khanin ammo wartana shakkan garnam shantama oli hidani jeda nakor malkan werke
kabajamu ayana cuppa boda amajji kudalama barakuma lama fudalama tabota mikaela kabaja ayana cuppa afbe garam anawaqi fannat devi su isani fi isamboda halana anno manamen tatuma mejede namni hala ture hordofan ture jedu fi maqansa motumma naga sakka jedamu dubatu
mikaela dama guya sanani guya lewu kudetu dala kan garu fano si fundraka itoko investment yi gedani madya da kankenani jira wori aboti amantaste ummani ga karatuko ya fatani to embakku suni midallata ipoda baskani suni lagarada lagnimo atrikna ginya chajira kanjedani gaga fatani bebi gari tku sasin de sani sani achuman baka yoleni atrina kan satrai mere tre atrikna digana polchi falte tibu isuke yolen lemas amani nu tiyete obodalama gara apotina mantas baka yole de bisa mamal jedani
rakkokana walqabate lubootni manawaqi fannaa ortodoksii sadi hidamani jiru dargaggootni ayyaanicharratti hirmaatanii deebi'an hedduunis hidamanii jedha namni biraan
dhukaasa poolisii nammadaa jedhu akkasitti ibsa.
amma
eessatti argamu?
maaltu mudannaan poolisii naanaa lubootaa fi namoota ayyaana kabajanii deebi'an hidhee jechuun itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa iluu galaan komaandar waggaarii biraanuu bilbilaan dubbiseen ture.
garuu namoonni suni akka dargaggoonni tasgabbaanii fi irra deemanii illee gorsaa turanii dhiisaa akkasiin mitii jechaa turanii jedhan isin immoo isaan tokko kaasee jettu waliin dha'u.
fayyadamuun barbaanne akka qamana keenyaatti isa hawaasa bal'aadha waan ta'eef dargaggoo bal'aadha waan ta'eef isa kana meeshaa harkifatuun barbaanne seeraan isinii waan kan keessan ibsu yoo dhiyaate qaama jiru gaafadha kana ala garuu humnatti fayyadamtanii gocha seera alaa gochuu sirrii gaafa jennee deebi'aa dachaa yeroo jennu qaama poolisii irratti agaaguruu duldaadhaan reebuu iyyuudhaa fi qaddi ajjiin kanneen sana gargaa kennaa turan jechuudha lubbuun keenya sirratti darbuuti karaa seera alaa qabame kan jiru argaa jirra.
ergaa kana ragaa agarsiisuun qabattanii jirtu.
deebi'aa sagalee waraabareera. amantaa kun isaanii keessa qabatee yeroonni wantoota sanaaf ergaa dabarsu sagalee waraabareera. irraa ka'anii poolisii irratti argaa jirra jechuudha. kan kaan cabillee jira kan mataa muruutti jira kan lafee ni dhala jira mariifar kan ta'an jiru. nama afur amma mariifar kan jedhamani namni lama mariifar jedhamani namni lama munaannootti yaalamaa jiru.
uummata keessaa hoo yookaan dargaggoota sana keessaa hoo.
uummata keessaa nuyi ammatti waan ijaan nagarre hin qabnu gaa.
obbolaan lama tokko harkarraa tokko oromoo miilarra meeshaa rukutamee jedhu dhuguma.
lakki meeshaadhaan wanti arginu hin qabnu garuu mucaa dargaggoo tokko qofaa dhagaadhaan kan rukutamu argina inni sun miseensa poolisii kanaa jiru akka yaalame. rasaasaan kan rukutame jedhu waan nageenye qabnu garuu inni guddaan yeroo isaan waajjira poolisii dhufanii bu'uudhaa fi shaffamaa dhiyaatudhaaf illee shafarachuudhaaf gaafatamanii poolisiin waajjira eegee jiru ol qabee kan itti isaa turee fi achi irratti irraa itti samaa ture sararaa darbanii dhaqanii mana kantiibaa kanaan itti shufanii karaa hunda farra shufanii gadi mana kantiibaa kanaan bu'uudhaaf xaxxoo gochaa akkasii jechuudha kan isaan raawwatan.
nama meeqa amma kan to'atamee jiru kanaa walqabate.
amma yeroo laata gaa naannoo nama akkas jala nama shantamaaf nama afatamaati.
lafti abbootiin amantaa hidhaman jedhaman gaafataa turan kan eenyuuti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ijaajjii obbo Nabsoo Shuumii deebii qabu.
irraa kaasee raabsa boba'aatiif nama adda seenamee fi Mohaammed Abdulqaadir jedhamu investimentiin fudhatanii waggaa 23 isaan harka ture tajaajila fudhataniif waan hin oolchineef walii galteenii isaa addaan citee sanarra dhaabatee immoo waajjira bulchiinsaatti fayyadama lafa magaalaa Ijaajjii caalbaasii ifaa baasee caalbaasii irratti manni dorgomee caalbaasiin marsaa tokko ba'ee haga sadiitti dogoman dagame ulagan jalu alsanarat kaumsi karaji jiame amasiro lama faudai dogomana masadir gane dogomana masadan kesa mansur mahmad namijeda munamiro radio mirkadratu ala sa adibitale yusuf namijeda mtibukabunsa sira tamesa manoji palangati ngatinane qabu chalbaji kanin jifatani kralafa sana kafalani wali galdebal bas suwadin chawdin umani erga hal doyin gutumurame boda gafini laftikunnanno manamantate nya jirawante tinufakennamu gafin jedu nani tokkonamni bashisa asnaqe jenebe jedam talatukko wadiremul chizatrela ngamagale yitti sede wan saun gutumurame rawante kajin somukini gafin kunufakennamu gutiyat wan jese tabichi arka magala kuye nani tokkada kajin gunebe nesanaskennamera edane nikkani garbarbaane
bakka kanatti ayanni meskala ogogan nikabajama gafya kasjeru kewante
manamanta sanafi lafajeda magala gutti dalikadan basa tabun sekirati bayende kubargamo da chaakka da jangira yanni meskala se tabun ayanni kamiyu manamanta kamiyu lafajeda rotti lebbe sane kusari kalinde
bulchan ana ilu gala kabber kundashawna imma kanarati mudubatan kasjedan
ga manta takkananno yali na dadda gola majira takarrada e nanni lafajeda galbasi mo ya manta takan bradre garakan takkananno yali gudago dani hubanno hawatni kenya kabuti hubanno daddanu kenine haradadda re banno sana kenna turre ni garakan toso nannein amantan kam prade kasano gani ji hubanno turre amantar orthodoxy ke sath namoni hubanno dadda kamu ki yade gari kamande garsanu taiseni wantisini hatejira
ittigaftaman kutal lebbiya godine chawalita liqatgwan yare dababe rakko ijajjitu me qubaqaba jedan rakko meme qalbi tasgebayin qornas jedan kantiban murtey lafakennu kuni kankenya kanafu murtey sine rairo jedan kuni malifta jechum dargaggotni morale ficherrati jarame digani jechu dagenjira hangotnio immakana sirriti lalani murtey sinimo akkanu malafakani murtey sini dugani sasa kemi sejedu addabafachuf dugadubachuf tanan akkasuman dubachun ulfatada angamati itigaftama menelumumancha bekabotni motuma godina dakan akkamari retirmatana feren lubotni sedia furtani ዲያቆኖ ዲያቆኖታፊ ድግጎታሞ መነረዴ መኒ ቀበኒ ሂዳጅሩ ጀደሙሌ ለኮብ ሰነሞቴ ደመኒ አማፍ ከነጀቹን ነመረክሳ
ስልክለኛውን ሰመርና ዘራ አሁን ይሄ ነው ተብናገር ያስተካክል
ሃሊ ረክሳ ሙደቴ ኩና ከፍረሙ ሐመ ዋጅሬ ታና ፕሬዝዳንቲ ናኖር ሚያት ደምኔ ይየና ጀደኒጅሩ ሊቀተጓን ቀሲስ ያሬድ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቦ